baby, nah, me nah need love. Baby, nah, me nah need love.
One blazing,
Kusaba uliriza nini ekiwandiiko ekikwata ku ebyo ebyabaawo lwe nakuyitaawo wange nundekawo ng'olaba otuuse numbaako nawulira luli ku kizindaalo wafunayo eyo gufaako yakujja ku biyumba by'embaawo wava kuba ekigandaalo nasigala nzikiriza ensobi nakola okukuganza omutima ogubuyanja okutuusa okukulwaza kutela wa madala wa walinya wa vimba wonze nengwa. Hey, I'm sorry okuja jinga tuwela ngoli sibutwa. Ganzi kwako
ebiwe wansula,
ganzi kwako
kenda no mulala,
ganzi kwako
na ulilanga mfa,
na ulilanga mfa.
Ganzi kwako
ebiwe wansula,
ganzi kwako
baby yeah,
ganzi kwako
baby gambo, ganzi kwako
Yanzi gwako bye nalimbala wabiwangulu oli kumulamu omugwira wanteeka mu ntaana ebuzika. Yanzi gwako bwe nalina esiza omusanga ng'abala bisinga ekibimba okuusa n'okweyita enswa ng'abuukira gyatali wangaalira labalaba kati yagenda kulaalira bigaana atadda gye yasookera ebiyotuuse nafuna byenkola. Never wait on that yasis I could choose never. We coming back never. Eyo jovas chetanga.
Yanzi kwako
baby we wansula,
yanzi kwako
kenda no mulala,
yanzi kwako
na ulilanga mfa,
na ulilanga mfa.
Yanzi kwako
baby we wansula,
yanzi kwako
baby yeah,
yanzi kwako
baby gambo, yanzi kwako.
Bawuliriza nini ekiwandiiko ekikwata ku ebyo ebyabaawo lwe nakuyitaawo wange nundekawo ng'olaba otuuse numbaako nawulira luli ku kizindaalo wafunayo eyo gufaako yakujja ku biyumba by'embaawo wava kuba ekigandaalo.
Ne bwe weetonda otya siyinza kukyusa mu ndeeba. We coming back never. Eyo gy'ova sikyetaaga.
Yanzi kwako
mwe wasala w'ekyokundeka mu mutima gw'ono nsangula ebigambo byanzi kwako.
Yanzi kwako
mwe wasala w'ekyokundeka mu mutima gw'ono
nsangula
ebigambo byanzi kwako.
Baby na me na need love. Baby na me na need love. Baby na me na